Yahaya Sura sappo e joye tati, aya go'o, yaki sappo e go'o. Yesu nangama. Gada Yesu yottini do'aare, o dillidi e tokkube mo, be kuuli luggere kidiron. Be njahi wonde wigere, godune gesa ledde jeytun, be natti nder ledde den. To, Yahuda kokkitiraydo Yesu e andi wigere den, gamde duddum, Yesu e haura e tokkube mo ton. Sey Yahuda yahi gesa kan e ardi kautal soji en Roma e wobbe taadibe wuro ceningo be mawbe ardibe dina e farisanko en lili e be jogi fitillaji e jamne hite e ko dum honirta Yesu nde andi fu ko hebata mo o dari Yesu mabbe o yami be o wi dum moye dabbitoton be bi Yesu najarankejo o wi be dum min Yahuda kokkitiraydo mo bo e darodi e mabbe nde Yesu wiibe dum min be co'ori gada be jani e leydi sey Yesu fuddi jami be wi'i moye dabbitoton be bi'i Yesu najarankejo o wiibe mi yaadake mi wi on dum min to ni min dabbitoton ale yimbe be dilla o wiunon gam ko o wiuno heewa mi dullaay ko goto nder bendon be kokkudaayam Simon Petrus e wodi ka fahi sey o soltiki o fe'i maccudo mawdo mawbe ardiibe diina ittani mo nowru nyaamo inde maccudo on Malkus sey Yesu wi'i Petrus wattu ka fahi ma nder holgo maaki a nyuma mi yarata jardugel torra ka nyaako am hokkata yam nder ekitinol meden to gada en nani no annabi Isa do'ani tokkube mo gam Allah rena be nder duniyaaru ndu diga on don kalludo wato sheidan nden bo o tori Allah hokka tokkube mo kautal hoore nder kodume dum be ngadata nder duniyaaru ndu nder ayaaje de de janguden bo en nani no dum nangiri annabi Isa gam dum waroyamo do gafangal aya go wi Gada Yesu yottini do'aare o dillidi e tokkube mo be kuuli luggere kitiron be njahi wonde wigere godunde gesa ledde jeytun be natti nder ledde den be njodi don to e carengel bo dum jemma aya didi wi'i to Yahuda kokkitiraydo Yesu e andi wigere den gamde duddum Yesu e haura e tokkube mo don dum e holla en Annabi Isa woowi yaaduki e tokkube mo nde wigeere gam be shuto don o ekkitinabe den be ngada do'aare. Gam non, Yahuda Iskarioti kokkitiraydo Annabi Isa e andi wigeere den. Bo nonno nanden nder ekkitinol meden nder Yahaya Sura sappo e tati. No Yesu wi'i gooto nder tokkube mo hokkitiraymo waato Yahuda Iskarioti. Tokkube mo kaydini. Nde nani goto nder mabbe hokkitiraymo haama be yamimo ummoye nder mabbe huwata ngal kugal kallungal sey annabi Isa wiibe hanko woni mo shuwaymi longere nde nder li'o mi wadanamo to honduko en nani gada Yahuda jabi longere nde annabi Isa hokkimo don e don o wurti e carengel bo dum jemma nde Yahuda Iskarioti wurti ali annabi Isa e tokkube mo sey o yahi o tawi mawbe ardiibe diina e farisanko en be kabbino be nangirta annabi Isa be mbaramo gada be timmini shiryaki no be nangirta annabi Isa be mbaramo sey Yahuda Iskarioti ardiibe o yaari be to annabi Isa e tokkube mo ngoni gam e mo andi to o tawaita be aya tati wi'i sey Yahuda yahi ngesa kan e ardi kautal soji en Roma e wobbe taadibe wuro ceningo be mawbe ardibe diina e farisanko en lili e be jogi fitillaji e jamne hite e ko dum honirta dum e holla en no ardibe yahudanko en e ardibe diina mabbe shiryori boddum gam be nanga annabi Isa be barama do gafangal gam be kauti soji en e be jogi fitillaji e tochilaji e kaya konirdum gam be nangowa annabi Isa bo goddo gujjo aya nayi wi'i Yesu nde andi fu ko hebata mo o dari yeso maɓɓe o ƴami ɓe o wi'i, ɗum moye ɗaɓɓitoton? Annabi Isa e andi fuu ko waɗata. O doggayi gam o hisna yonki maako, amma o dari o ƴami ɓe o wi'i, ɗum moye ɗaɓɓitoton? Aya jowi, ɓe noti ɓe mbi'i Annabi Isa, Yesu najarankejo min ɗaɓɓitata. Yahuda Iskariyoti bo e darodi e maɓɓe, e mo andi in Annabi Isa on meti. Aya jawego'o, nde Yesu wi'i ɓe, ɗum moye ɗaɓɓitoton? Ɓe co'ori gaɗa ɓe njani to leydi. Ɗum e holla en Annabi Isa e wondi bawɗe haɗa ɓe ɓe nanga ɗum, amma o hutirayi bawɗe maako gam o haɗa ɓe ɓe nanga mo. O alnon waɗi ɓe njaatiri gaɗa ɓe njani gam o tabbitinana ɓe wiki sei to o yiɗi ɓe nanga mo fuu e kaya konirɗum maɓɓe. Aya joweeɗiɗi, gaɗa ɓe njani to leydi, sei Annabi Isa fuɗɗiti ƴami ɓe wi'i, ɗum moye ɗaɓɓitoton? Sei ɓe noti ɓe mbi'i, in Yesu najarankejo. Aya joweetati, Annabi Isa noti wiɓe, mi yaadake mi wi on ɗum min, to ni min ɗaɓɓitoton, ale ɓe yimɓe dilla, to on memuɓe. Ɗo en gi'i no Annabi Isa hokkiri hoore muɗum to juuɗe waywayɓe muɗum. O doggayi o suuɗi, amma o wangini hoore maako e njayri, o wiɓe, to ni min ɗaɓɓitoton, ndayam, nangeyam, amma ale tokkuɓe am dilla to on gaɗamɓe goɗɗum. Woɓɓe hande e nyuma wiki, sharel ngel ɗum wari nanguki Annabi Isa gam ɗum waroyamo dow gafangal, sei o itti nandi maako o yowani Yahuda Iskariyoti. Sei ɓe nangi Yahuda ɓe njahi ɓe ɓiloyi dow gafangal e mbattudi Annabi Isa. Amma ɗo to janguɗen e tabbitinana en wiki na ɗum non. Annabi Isa ittayi nandi muɗum yowani Yahuda Iskariyoti. Sei ni o wangini hoore maako e njayri, o wiɓe, to ni min ɗaɓɓitoton, ra'am, nangeyam, amma ale tokkuɓe am dilla to on toyaɓe. Annabi Isa e holla yidde muɗum to tokkuɓe mo, o wi nangayɓe mo to ɓe toyo tokkuɓe mo, ɓe ala ɓe ɓe dilla, amma ɓe nanga mo. Aya sappo, Simon Petrus, wato goto nder tokkuɓe Annabi Isa ko almajiri en maako, e woodi kafahi, sei o solti kafahi kin, o fe'i maccuɗo mawɗo mawɓe ardiɓe diina, o ittanimo nowru nyaamo. Petrus goto nder tokkuɓe Annabi Isa e holla yidde muɗum dow modibbo muɗum e jagorɗo muɗum, o yiɗa ɗum nanga Annabi Isa ɗum halka. To en siptori e ekkitinol meɗen to ton gaɗa, nde Annabi Isa wiɓe, sharel e warangel ɗum nangata mo, ɓe dogga ɓe shankito ɓe alamo. Sei Petrus wi'i, hanko kam o tokkoto Annabi Isa to o nattata fuu. Gam non Petrus e tabbitinana Annabi Isa ko o wino ɗum. Ɗon e ɗon Petrus soltoyi kafahi muɗum, fe'i goto nder garɓe nanga Annabi Isa. Ɗo'o Petrus e yiɗi haɓa gam diina, ko bo haɓa haure jihadi. Amma ko Annabi Isa wi'i Petrus, aya sappo e go'o, sei Yesu wi'i Petrus, wattu kafahi maɗa nder holgo maki, a nyuma mi yarata jardugel torra ka nyako am hokkiyam. Annabi Isa e haɓana Petrus, to hutira kaya konu haɓa gam diina ko gam Allah. O wimo, so'u kafahi maɗa nder holgo maki, a anda dole mi yara jardugel torra ka nyako am siriyi mi yara. Ma'ana, dole Annabi Isa yara torra ka Allah e hoore muɗum siriyi gam o hisna ɓiɓɓe Adama diga hakke e kiita maako gare ka nyalde jango. Petrus e yiki muɗum, gam ɗume Annabi Isa torroto torra iri ka, ɗum ɗon waɗatako? Gam non o ummi o haɓa gam diina, amma Annabi Isa haɓanimo, hollimo na ko Allah yiɗi wonɗon. annabi Isaa wi'i Bitrus, so'u kaa fahi maaɗa nder holgo maaki. Ma'ana, ɗum huutirtaa kaayo konu ɗum haɓa gan Allah. Naa ko Allah yiɗi wonɗon, Allah yiɗaa walliire iri nde nyumo ɓii Aadama. In Allah e hoore muɗum siryii annabi Isaa yara torra ka'a e battudi meɗen enen ɓiɓɓe Aadama ɓe hakke. Ɗum waɗoto ammaa hannde a nyuma deydey no Bitrus nyumirta. Wiiki gam ɗume annabi Isaa yarata torra ka'a. Bandiraawo am sey paamaa ɗo o wiiki. In Allah suɓi non waɗa e ngo'ol laawol o hisnirta ɓii Aadama diga hakke e kiita garay ka nyalnde jaango. Torra annabi Isaa naa ngam goɗɗum leyfi o waɗi, ammaa o torri e battudi am e maaɗa enen ɓiɓɓe Aadama ɓe hakke. E mi do'o Allah ɗawtana en sirru faamu ma ana torra ka annabi Isaa yari dow gaafangal gam meɗen. Amin.